Dowladdu in kasaabsan ay hoojiyo iyo isdhexgalka daahfurnaanta dowladda Koonfur Galbeed oo yahay gaaban gaabaday wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo reer Galbeedsiyo ka maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba la ka gobaday magaalada Baydhabo ankoreen iyo waliba kulanka muhiimadda suku hadalana gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Calawatin iyo gudoomiyaha gobolka Bay Maxamed Isagaraasa iyo naku qaybgalayaalka iyo markaaska Buurhiin iyo fikir fayliyo ha ka beeriyaan
dugdumi hafad oo intibaha kamseeda marneed oo ilaa way leero mujara intiba way controller may bool ka hay dadka marka kamniite oo marneed geed ka baris lan kasaw iyo dadka marneed heedu burishan ka waxyaab may bak dhaxdi way kiya oo nooc soo kale marka si baban indhi may bool strategic ka diyaariyaa wasaaradda gaar may bool ka diyaariyaa wadooyinka dal dhisaa wadooyinka may booha oo laakiin guuri wadooyinka caalamka may booha oo dhisan way wadanti laameel ku wareeray halka ma jirto haddii su'aalaha deena ku wareela 4 meter ku wareela dhulal qasaare ma baawar may baawar kan ku wiiyi dhulal qasaare dhulal may boo haya ya lagame taas dhulal qasaas ka lagame laakiin markaas may door biday in wadada ma door bantay raafadi eed may bangwinad wadoo may biinay 4 meter biinay oo balaash 4 meter helbi wadoo may libiyay oo 7 meter may boo helbi wadooyin meel biyeen laba meter ee biyeel soo bin wadadan keer aad soo beena ma tumi la meter wadan haafadan inta ka baas haafadan may badh glass way dhamaraa soo
aan u neer guriye jir kaasa oo la iyo dumuun ee imaam ku wacay gelinna in gees u xirto ee geedi la qoray ka talma ee ka tala ee in kumaan gaar ah ma do ee inta meel ki roo soo soo bin barke insha Allah ta'ala kulli dumuun ee imanna ee wadii si doona maadaama cilmada isbedeli
kulanka iyo waliba su'aalaha la ka weydiiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo naku qaybgalayaalka iyo hay'aan qaybo shal duwan ee dhalinyarada aan soo badanayeen shaqooyinka wasaaradda iyo qabatay dowlad wanaag iyo dhisowka golo deegaanka iyo arrimaha kale ka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Abdullahi Haji Hassan iyo waliba uu ku jawaabay su'aalogii la weydiiyay oo dhan soona dhanka kala bulshada kala dardaarmay iyo quwada shaqeeyaan nibada iyo wada dhisow ka digmooyinka
aragoo hayn dhibaatooyin ka jira Koonfur Galbeed la imaa meel walba wadanka Soomaaliya oo dhan gudahan wali ka dhiyo hayso dheego haynaan lanka oo may ay is modelum fiiri gudahan Soomaali han garoono nabad qabo nabad ka noola un ah ee xaqiiqo waa in taas ugu dagaal ka noola un dagaal fog oo unulay isugu qayna ramad sadid oo isku dirane mir maalintii ba boqol halka dhimada horto arday la hamaam loo hay oo waa Soomaaliya ku jirta geed alxamdulillaah ilaahay ma hadle umadaan umad horto ilbaxnimo la way hata ma hayso xaqiiqo wallahi ma dad ugu jiro hadlay ma hayno boqolaal sare la hanoola iyo mar niba taallo garuulan ka saarnay lanka ulis lay wadada meel uu safaqo maraay unoolyadaha ay tuulaha ku baahay geerka habada iyo qori marna nagadii qol madalkii nagadii alxamdulillaah saas ata madiina la kala badanaa jar degmooy ka teegin oo ku dambuuriyan dad gaar ah oo nagadeen sabab nagadeen umadii iska dilaayo marna xurriyaa oo meelo ku wajiyo hoobo barkaasi nabad loo ku wayo waxa gala koraan ma aranay ku faa'iideysto koraan degmo walba isan buu ku dheegdeen lugu kaleeyin ana hanto usbuuc koor meel ku wayo oo yoray dad walaal ay waska hayso limeeliyade oo geeda qabiladi meel degay ee ma inteegana ha inay meeli wal ka dhiyo geed Koonfur Galbeed ee aan seeda ilaahi idin shee waan waajib isaaran way war aan qofna ku geeyayso ma ah qofna aan la awal aan ku qofalo ma ah waajib nasaaran way may haas guudahan walla weyn ku horqabtaan hata may roogeen wasiirkii amniga oo Koonfur Galbeed dhibaatooyinka ka jiraana ma arnayo warbadan la xalliyay laakiin wali walaal dhiman dadaalka sii wadnay hayna.